yangu meiteka, hadi nina uhaba wa kucheka. Mpenzi wangu, kipi kinafanya unaondoka? Kukupenda sijachoka, mbona tena unaenda? Niwe wangu, rudi bana moyo unakupenda. Kama penzi shakupa, sasa mbona unantupa? Baby rudi kwa nyumba, baridi na chapa. Ninakosamani, nirumie chamani. Ninakosamani, nirumie chamani. Ninakosamani, nirumie chamani. Ninakosamani, nirumie chamani.
Nimenifanya nateseka, natetema mchana kutwa.
Uko wapi maisha?
Basi rudi nyumbani,
nipate amani.
Baby yeah,
nipate amani.
Basi rudi nyumbani,
nipate amani.
Baby yeah,
nipate amani.
Ninakosa amani,
nihurumie jamani.
Ninakosa amani,
nihurumie jamani.
Ninakosa amani,
nihurumie jamani.
Ninakosa amani,
nihurumie jamani.
Basi rudi minipate furaha, minipate furaha. Basi rudi minipate furaha,
minipate furaha.
Basi rudi minipate furaha, minipate furaha. Basi rudi minipate furaha,
minipate furaha.
Ninakosa amani,
nihurumie jamani.
Ninakosa amani,
nihurumie jamani.
Ninakosa amani,
nihurumie jamani.
Ninakosa amani,
nihurumie jamani.
Boka si, I'm also bright.
Baby, baby.
Action.